HAMP DJ Champ, C Nation very own DJ. For booking contact 0706-660-299.
We are C Nation DJs.
Basi kongea, ata wakiongea, eh. Kitaka baby bembea, sito sogea, mana umebobea.
Let me give a shout out to my real fans and professional DJs.
From the motherland,
Kenya, to the streets.
This is
DJ Champ.
Bounce on the beat.
What does it mean to be a Bazu? It means greatness. It means prowess.
Chaza ke gocho mini coffee by a baby kama kali meshusha keji
yani nalitoya titi poko tu ni mushi ni shazima peki baby
ti dance kakololo. Iyo kote kama uwa. Leo wiliponzo tiso kwa natesha.
Kama tia roho chafu, yeah. Masoke kando hapa ni kudensi. Ingia kwenye sakafu. Na futo wako leo ni kudensi.
Bendo mugongo, bendo mugongo, bendo mugongo, bendo mugongo.
Pinduka leo kuna lipuka watu juu ya furniture. I can see you looking at me. Pia kuna sativa sura ya malaika. Won't you back it up on me? Mali safi and the chain. Anything she wants tonight on me. Call me daddy, say my name. Now can you believe me? Tasafisha kama tsunami. Tumekuja wengi ni kasi ni army. Been a good boy kutoka zamani. Solo generation we run the city, yeah.
Machozi usinipe ejeki, usinipe atepeki. Job wangu ma unipe malavidavi. Mwewe ni dakitari. Job unitibu nisipate maumivu. Wangu tabibu, wangu usafika na kuambia karibu. Job wangu ma nikushike taratibu. Bila ahibu, ndio manake.
Uko simple, napenda nyaro zako simple.
Ndio manake.
Uko simple, napenda nyaro zako simple.
Ndio manake.
Na sasa niko moto. Nino wako mtoto.
Mashapiting anytime unadai. Nimekukufia na siwezi kufufuka. Nipe vitu, mahaba. Venye unafanya nina feel si kawaida. Burn calories, burn calories. Niperembe perembe nikani hobby. Si unajua mi upenda watu kutu. Don't be shy, come let's get naughty. Na sasa niku moto, moto. Nino wako mtoto, mtoto. Ninajo hisi ni rojo, rojo. Napenda zako simple, simple.
Uko simple. Napenda nyaro zako simple.
Ndio manake.
Uko simple. Napenda nyaro zako simple.
Ndio manake.
Na sasa niku moto. Nino wako mtoto.
Ndio manake.
Ninajo hisi ni rojo. Napenda zako simple, simple. Kumoto,
moto,
mindo wako mdoto.
Jomanake,
ninajohisi ni ojo.
Moto,
napenda zako simple, simple.
Mwaki kula,
mwaki kenji.
Usiki on the beat.
Mwaki kenji, tunajua ni kuwa. Mwaki wawa, mwaki wawa, na rauki ya kuwa. Mwaki wawa, mwaki wawa, mwaki wawa.
Kana kana shi, nime pandisi yamba na di. Juni nganya re, kuna vile nime kana vi. Nime bana shi, mbotu nime nda sumbe na se. Juni kona kish, saubaya nikinja na mo. Atire nangwa, makangede na wanda na su. Juni koma si, malego na mungana zi. Sosi na masi, na wateki adi wana ti. Zikiwa mocho kanga mbaka wanjifo. Mbogi yake ni kupuachi kama wakido.
Zikiwa mocho kanga mbaka wanjifo. Mbogi yake ni kupuachi kama wakido.
Kenye si, sada juwa ni kuwa mocho wa mati rao na rauti.
macho, real ni kuwa macho. Kwa the streets unajua ni kuwa macho. Mikirao na raukia kuwa macho. Kuwa macho, real ni kuwa macho. Kuwa macho, real ni kuwa macho.
Niko masongi wetegea ni jimez. Na kunywa kumiri ya kujibless. Leo ngware mina staga na ref. Kaibada watazama ziki arrest. Kwa marila minda zirelease. Juwaga muse mayutu alini breeze. Uwe rosla chaji kismat. Nikiranre na kwa gashida na za kunyami usakanga kwa giz. Doa choku kizidiki kabisa. Dati mi sezi float niko deeper.
Kuwa mocho mogi ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho.
Mbuku jo, nimekula mbuku jo. System jo, imeninyi makazi jo. Degree yangu, ni urembo jo. Mbogi jo, inataka dishi jo. Inabidi tuwateke. Wa moto, tupacheza machwara. Wa moto, utanipa tazabe kanashi. Mchana maini, si mabati. Nikichora vile ntateka tuwadhi. Nite mkulima na mimea. Mkurugenzi wa kutipulizia. Kuwa moto, diyo riba.
Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Genje streets unajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho.
Rancho bila nginyo ni kurianyo. Ola beta 21 karula. Wairua kujirianyo na makugli. Bongrel Moscow za kiganfa. Wavecrow delangi ya ingi warena. Ubra wola yutu ko MG. Dople machuenga kila rengwa. Batko ngwara chude genje. Jimling na waflinka laden. Wedepo tuko depo wakiwa mocho. Kenya chete na wobri tukibambuka. Rakitich kuwa dalo wakiwa mocho.
Genje sisi tunajua ni kuwa mocho. Mikirao na rauki ya kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Kuwa mocho, riyang ni kuwa mocho. Genje sisi tunajua ni kuwa mocho. Mikirao na
Call me Kibaka, they call me King Kiba. Baba Kian Toto Lama Makiba. Jami na Shiba, Nesh Koku Iga, and I'm alright. Shamba Mikoko, I'm short to a Kariako. Chasing a Dada Sanguna Chesa na Dadako. Mix some Kongoto, won't go as a so. Mindo be sure. Iga na Kostopu one. Ochuru siki ata tone. Mina fanya wimbo, wanna fanya skendo, one kane. Mina fanya wimbo, wanna fanya. Mina fanya wimbo, wanna fanya skendo, one kane. Marikanisha timba ulaya yote usha timba. Marikanisha timba ulaya. Marikanisha timba ulaya yote usha timba. Tena unatukana, unakujo na jigamba. Unajona mjanja, unatamba san. Medioka, yeah. Medioka, speedy medioka. Medioka, yeah. Oh, mediocre, 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 yeah. Mediocre, oh, oh, oh. Mediocre, oh, oh. Mediocre, yeah. Yeah, yeah, yeah. Brum paka chini, bigo. Unataka kingdom mafundo. Mindo papa, kingdo, kingdo, yeah. Tena mnajisho, uyu komando. Stage mafundo, wachafu waro. Ongeza zero, washungu no. Washungu no. No, no, no. Yeah, my people. No, no. Kore stars, eh. Yup. Bidibom, bidibom. Oh, na, 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 na. Oh, na. Yeah. Been in the game for 18 years, and I'm still around, I'm still on top. Got him sugar. Yep.
Oh la la, oh la 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 la. Oh no no no. Marekani shatimba, ulaya yote shatimba. Tena unatukana, unakujo na jigamba. Unajona mjanja, unatamba sana. Mediocre. Yeah. Mediocre. Speedy mediocre. Mediocre, yeah. Oh, mediocre, mediocre. Mediocre, yeah. Mediocre, oh, oh, oh. Mediocre, oh. Mediocre, yeah.
Yup. Yeah, them sugar. Yeah, them sugar. Hey, yeah, them sugar. Hey. Aha.
¿Cómo estás?
Llame pa' mía. Desde Cosmos, si yo comía. Watoto wa Cali, kina Carolina. Halima, walivo jia jia. Leo tunapiga show. Yani paka poco rico, rico. Pale mukiwika Kenyan boy. Na feel love bado iko, iko. Leo tunapiga show. Yani paka poco rico, rico. Pale mukiwika Kenyan boy. Na feel love bado iko, iko. Na siji jai, upendo mina sambasa. Wakakazina wa dadas, wanafurahi ngoma zako zina wabamba. Hey, sinavochuna kwa speech boom boom.
Achani wape burudani burudani.
Leo
mina wapa burudani
burudani.
Achani wape burudani burudani.
Leo
mina wapa burudani
burudani.
Achani wape burudani burudani.
Leo
mina wapa burudani
burudani.
Achani wape burudani burudani.
Leo
mina wapa burudani
burudani. Burudani.
Vicky Mendes.
Leo
Kichapa jona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Sikiza kuna dudu na mibeba. Tiki ndani ya bukla, sita tesa. Ile kana kada, kata tepangwa. Sito na kwa jiko, kata tendo. Bla kuli kujangwa, na stingo ikatubamba. Tukapatangwa, na tanzia na tupanga. Aka tupanga, joki anapatia nanga. Ata makase, ali wapatia nanga.
Nanki pata, naipima, pima, naipima. Kichapa jona dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey. Dondoka, ey, dondoka, dondoka, ey.
Kana za kipasa pasa vuko za makingi. Siti nopo kata panda vuko za maringi. Kana piga shot na cha alama ya kidi. Lata piga nos daru ataka nipiri. O piga nos daru nataka papiri. Atakuta maudabu maithe api. Inajua umeiva jo kaki nyaru na as umebeba jo kaki banki.
Nanki pata naipima pima naipanda na lima. Nanki pata naipima pima naipanda na lima. Naiki chapa chona dondoka, hey, dondoka, dondoka.
Feel me don't stop. Girl your body clean and me know you know that. When the night get dark and the rain start fall, girl you give me melody like. You give me melody like piano. Girl you give me melody like piano. Can you give me melody like piano? Girl you give me melody like. Make me sing for you, sing for you. Everything the mommy have make me bring to you. Me love it when you say me are the king for you. Me have a thing for you girl. Woman you are me everything. And I will give you anything. Diamonds in your wedding ring. In your body come wine for me don't stop. Tell your body clean and me know you know that. When the night get dark and the rain start fall, tell you give me melody like. If you give me melody like piano. Can you give me melody like piano. If you give me melody like piano. Can you give me melody like. If you give me melody like piano. Can you give me melody like piano. If you give me melody like piano. Gotta give me melody like. me a girl. You got a wine there, international. Go the girl, you got a style there. Me love your girl. You send me a your sugar and spice, and I ask me if that's alright. Me say that's alright. Say me love you more than chicken and rice. Girl, everything nice. So me say, bring your body, come wine for me, don't stop. Girl, your body clean and me know you know that. In the night get dark and the rain start fast. Girl, you give me melody like, you give me melody like piano. Girl, you give me melody like piano.
What does it mean to be a Bazi? It means greatness. It means prowess. So basically, to be a Bazi is to be. It's just to be. So just be me. If you don't like it,
Kalenda, ya ma master ma jima bazenga. Ya kafala na beef na kalenga. Na kakawa mivunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Landa kani beiza betli na mabigi. Nakunanga mtande za kula baridi. Muda kila esto jiji ni na bibi. Kalale,
unakulanga Ferrari.
Kalale,
kusha mawe kahalwale.
Kalale,
unangia mingi kahao.
Kalale, hey, yati yati nini kem kem. Wata guane, wata by mister. Kasi ganye, haini saidi. Wata guane, wata about it. Bro man, kona dai beef. Kalale,
lale, lale, la.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Kalale,
yo, yo, yo.
Kalale,
hey.
Papa Fadela kile mebaki ni kuchengia statue. Nusiache ndula inje na unajot kwa faipu. Tuko up dena tike mbogi yote my crew. Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue. KM doli kuna fanya gani dos daro. Papa God suni unyeshe ganji kama flako. Ni adisema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bida. Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag. No kizidi kulegeza ndo tateki wa madame.
KM KM wata guane wata vai miss. I miss kasi ganje, haini saidi, saidi. Wata guane, what about it? Bro man, kona dai beef, kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey.
Kachugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo, mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale.
Hey, yati yati nini kem kem. Wata guane, wata vai miss. Kasi ganje, haini saidi. Wata guane, wata about it. Bro man, kona dai beef kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey.
Kani kumboka wasibisha ni nawali. Afubuda kwa igame, mindo uchezanga malali. Na kuja solo nye mkikujanga wanane. Na ukileta usorona kupiganga mabare. We kalali, hapa mkwa watu wakale. Juna tafuta waniko hapa na pale. Nesipo chipa mina hami ya kitale. Kaposho midpale na punguza ukware. Ukware, zova koza kupati misi sare. Sisare, jubado mindo tembe ya nanare. Na ukinipata kwa chomi na kosa jemali. Mina kulanga mbosho wukikulanga mabare.
Kem, kem, wata guane, wata vai miss. Kasi ganje, haini saidi. Wata guane, wata about it. Bro man, kona dai beef kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Lale, lale, la.
Kalale, hey.
I can believe the wild, wild Willis. Thank you so much for attending this song. You're the Kome Miss International. Kenya, Uganda, Rwanda.
Yo, hey, Africa's number one ghetto DJ representing.
Yeah, yeah.
DJ Gata.
Pinda yenge usi.
DJ Champ.
Skipas, yeye ndiye keeper. Kama gundi, penzi limeshika. Nikiwa mbali, yeye ndiye fever. Cheki vile kwake, mimi nimechipa. Hizi funguo za roho, tunza dipa. Usichoka nitupa kwenye pipa. Na tena usinipime na maziwa kama lita. Iwe ndawa, nataka usinipimie. Nikae naye kila siku niwe bibie. Na hata nikienda, nimrudie. Nipe donge, nilishe tonge. Hii track ni bonge, wacha wabonge.
Fever, overdose, fever.
Watoto joa chekechea, wakimea watamezea. Watajua kuitembeza sio fine. Rubi baki tu kwa alamu unapenda au sio tu mzingi. Hachu, hachu, fever, fever. Nasikia kwenye call, naga light to my feet. Amemwaga my drink kwenye counter na mpasha. Najua na nitaka kini ndoya nikataza. Kwa fever kwa bajenga kaa mimi ni lazima.
Fever ni mewai wai mtoto umevai vai. Leo tuna ride ride wenye chuki bye bye. Slim CB changer, tena bogi benda. Mtoto washapenda. Mtoto Natali, tuende Kigali. Umenfunga kifuli, usiku silali. Chakula sikuli, wagenge maswali. Slim CD changer, kwani una chizi. Kwa hipa
overdose, fever. Overdose, fever. Overdose, fever. Overdose,
fever. Overdose, kadima. Kitoni Cross, Madiva. Miwa teka kimangos, kamirate. Niko jing na shikisha na mango. Kushoto kulia, nigencho kikaribia. Nkwambia vile nasonga badaya, ntapandilia. Nasikia nimezidiwa na nyege kunyegezana. Na zama ndani ya nyama na chapa ngipo inambanya. Na isa ndizi, kusesana ni tizi. Boy na whisky, toa ngombe kwa zizi. Size kamili, cheki height ya mini. Na jova kamisi, kutapaza mafisi.
Fever, overdose, fever. Overdose, fever.
She call me on my phone and anakuja getu. Nataka kuja getu. Anajua napikaga vitu special. Special for you girl. Niwe unanizi maga michechetu. Tuliza akili metu. Ukinipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho.
The dope boy from Nairobi, Kenya. Too hot for TV.
For booking, email the DJ ChampKE_@championboy@gmail.com.
You know I like it. You daga niko bebe ubembe ju. But you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Mama inoka jonko petuzo. Mapenzi ya mekaza gongele na nyundo. Waswahili na maneno yenye uvundo. Are you talk about my girl? Ebu nondole utumbo. I say she's my future. Sweet mambucha. Wanga utajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niko bebe ubembe juu. Kaju. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe juu. Kaju. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
One time, show me what your mama is, yeah.
two times. I put up my money, you.
Jibeba na cheki hizo haga ndani ya dera kwezi mita minjo bazenga chorea vitu maina kujia vitu meja kuja ni kupe motaratara nataka tuende geta tuende kudaradara chini ya maji kama utaki muadhara nitakurarua kama simba ya Masai Mara ara ni kupate ni kuteke ni tupe luga di ucheke ni kulambe ni kumange ni kuchape ni kuchape ni kuchape ni kuchape ni kuchape ni kuchape hadi unyambe excuse me iyo haga inaniita inakata munite kula kama mchicha Kenya moni takupo siku mzima hadi ukiniona unenda kujifiche bunjo
baby njon njon njo ni kupe manjon njon njo a baby njon njon njo ni kupe manjo njo wapenda ndogo wa mabigi bigi
wakua
itanda ni ama kwa kiti
wakua
kwenye gari ya mapiki piki
wakua
wapenda ndogo wa mabigi bigi
wakua
itanda ni ama kwa kiti
Tuko sherehe na itaki asira Itaki mabombo manika Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo, Apple na keifo kanali Sijai kata guil, kata guil katikati Sipati na kata bali pali yaifai Kabado unapima, cheki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad manas Kama kuna giza, taitana Bado tuko baesa, bitch ni bad manas
Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas
Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Sifuatani na umati na jimezi kama bangi Alipono na mababi yesi guashe ni banisi Mkate na ukapi jom chai na amani Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki Atakikani na umati ya kitoka atabaki Hindyo wori kwa mzazi tusilete za uzani Nime uwa
Tuko sherehe na itaki asira Itaki mabombo maniga Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo Apple na keifo kanali Sijai kata guil, kata guil, katikati Sipati na kata, bale pali yaifai Kabado unapima, cheki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad manas Na kama kuna giza, taitana Bado tuko baesa, bitch ni bad manas
Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas
Weni mrasta, mandasta, umeka kwa kicho Weni kimasta, mabasta, dulwa kuficho Unelewanga, munelewa Unelewanga, munelewa Hapa sinayo mbogi ni arasta Kwa super marege kwa snapchat Mazigi jo tutinge madasha Anakuparesha tunapulula mabianga Na ima jani siya kericho ni agabianga Ilianza kakikolo saini pienga Nina seske menijazi ya weather Barreta bakmanyu ya effort Nina mazigi kanichi na kondiko mia Netflix maria na kwando sesmia Makuki ndo hizi babe nimemshikia Ruki lakini leo beda na rukia Backbench na misi mabusu Freaky Friday Na get loose na Lucy Tika highway, majiride na ngusu Pigwa wire, kazuku Rasta, nikiwa area sizi wake Flash flash, kani tei ama mbotke Faster, tuzidi da usadi shokte Hala, na uwekange chini ni okote Tuko sherehe na itaki asira Itaki mabombo maniga Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo, Apple na keifo kanali Sijai kata guil, kata guil, katikati Sipati na kata, bale pali yaifa Kabado unapima, cheki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad manas Na kama kuna giza, taitana Bado tuko baesa, bitch ni bad manas
Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas
bitch ni bad man.
Ati vile kana wine na mini mtu makali man. Ex wangu bado nita Mr. Candy ban. Nilikuwa na mkunja adi akaban. Church matempa zangu ziwezi nikipiga chan. Nikipata nana batty man mi ujam na pungi ziko kila area. Kwanza town hakuna kitu so sweet kama pungi na hub. Usisho kila dem koko welcome. Utapata ni well au utakan maraka. Kate yote njema minto imjulu bang. Nikikata yo nunuju ya bed kama bell. Nikikaza kiumauru adi pungi kuwa wet. Nikubem julu bang adi malet.
Tuko sherena itaki asira. Itaki mabombo maniga. Inataka tuma kwanto meiva. Bill nitalipa kwanza kani kuririma. A4 apple na K4 kanali. Sijai kata guil kata guil katikati. Sipati na kata bale pali yaifai. Kabado unapima cheki venye naifanya. Bado tuko baesa bitch ni bad manas. Kama kuna giza laitana. Bado tuko baesa bitch ni bad manas.
Bitch ni bad manas manas. Bitch ni bad manas manas.
Sigongea, ata wakiongea na ukitaka baby bembea. Sito sogea, mana umebobea. Wapenzi lako nimekolea. Alafu kinishika sunajua minaganda. Pole pole ukishuka pozi lote linakata. Kinishika sunajua minaganda. Pozi lote linakata. Wakileta na longo longo hani. Usi wasikize mini wako ni peti peti mpenzi. Na unilegeze
Gongea,
gongea panapofaa. Baby shika hapo hapo dali.
Gonga,
gonga, gonga. Gonga usichoke. Gonga,
gonga,
gonga. Gonga,
gonga,
gonga. Gonga, gonga, gonga. Gonga usichoke. Hivi haya ni mapenzi. Ama ni juju umenipa. Na kwako sijiwezi.
Problem.
na vile umebeba madam utaniletea problem. Naona tu watu niye na sitaki no problem. Ka pesa kadogo uletanga ka problem. Oh sasa ni problem.
It's a problem.
Oh a big problem.
It's a problem.
Ay, hapa ni problem.
It's a problem.
Oh a big problem.
It's a problem.
Yani sasa kuna problem.
It's a problem.
Hey, a big problem.
It's a problem.
Oh, hapa ni problem.
It's a problem.
One by one I go.
It's a problem.
One by one I go two past three, cause I'm only looking for you. Nimengoja figure number nine kutoka sa sita sa saba, so where are you? Yeah, causing problem in the city on Nairobi. Nai boy, kijana ya Nairobi. Na wanileta problem, tunawapiga ndondi kwa hao yao bila kugonga hodi. I say ring the alarm, I see blood on the dance floor. Oh, mwana nishinja, shikunya shinja, oh mami.
Saga!
When I step on the scene, hey, you know I'm a problem. Na vile umebeba madam utaniletea problem. Naona tu watu niye na sitaki no problem. Ka pesa kadogo uletanga ka problem. Oh sasa ni problem.
It's a problem.
Oh a big problem.
It's a problem.
Ay, hapa ni problem.
It's a problem.
Oh a big problem.
It's a problem.
Yani sasa kuna problem.
It's a problem.
Hey, a big problem.
It's a problem.
Oh, hapa ni problem.
It's a problem.
Oh a big problem. La la la,
the roof is on fire tonight.
Ooh la la la,
kuna mtu atalia tonight.
Ooh la 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 la.
Anama ringong, huyu binti mtamtam. Swaga zake ziko simpong, apeni bingong, anihishi ham ham. Nikona esina nyimbo, nikatoba single, paka salsa na album. Nimkari wa mitindo, ategi mingo, kitandani mashamsham. Ina siku minikorai, ina siku wizi penzi linatia forai. Hata mama na papai, wanasema meri zidi TBS kwa uborai. Ina siku minikorai, ina siku wizi penzi linatia forai. Dem mama dem papa, wanna say more many city TBS go boy.
You can tell it bara eh ay bara eh Johnny patena bara eh si bara eh si ko se kuja bara eh ay bara eh kita kungoja bara eh si bara eh.
Bila lotion, mkari wa fashion. Baby come on, it's alright. You've got a temptation, staki ni kukose. Matajiro kani borai. Penzi langu si abortion, usijipe question. Mimi ndiye mume borai. Wana nipangia mission, ili unitose. Nimemuachia molai. Ina siku minikorai. Ina siku wizi penzi linatia forai. Hata mama na papai. Wana semo meri zidi TBS kwa uborai. Ina siku minikorai. Ina siku wizi penzi linatia forai. Dem mama dem papa, wanna send more money to the TBS go boy.
Tuku tani tena bara eh eh, ay bara eh eh, Johnny patena bara eh eh, si bara eh eh, kusiko se kuja bara eh eh, ay bara eh eh, nita kungoja bara eh eh, si bara eh eh.
Don't
yako unapata ai ninapata umenichanganya rada tu si ninapata
ina siku mini korai ina siku hizi penzi linatia fore hata mama na papa wanasema umenizidi TBS kwa ubore kila siku mini korai ina siku hizi penzi linatia fore dem mama dem papa wanasema umenizidi TBS kwa ubore
tukutane tena baadaye ai baadaye joni patena baadaye si baadaye usikose kuja baadaye ai
Shanti.